Love, 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 love.
Only you, you.
Baby, I love you, you. I love you, 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 you. Jagalagwe. I love you, you. I love you, 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 you. Jagalagwe. Love, 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 love.
Only you.
Nakuteka kumutima.
Jagalagwe.
Wewe nkulava.
Nkulava.
Nakuandika kumutima.
Jagalagwe.
Wewe nkulava.
Nkulava.
Weka. Nikula nimutoka kapyata. Ulikapyata. Wefanane na wika.
Teri mulala. Akusinga ani, ani. Akusinga ani, ani. Akusinga ani, ani. Gwakusinga ani, ani.
Oh baby.
Jagala nkuwe buli kirungi.
Jagala nkulako mukwano.
Jagala obe mubalungi.
Mukama Katonda ye mubesi.
Akusinga ani, ani. Akusinga ani, ani. Akusinga ani, ani. Gwakusinga ani, ani.
Baby,
omukwano gwe sikutenda. Mukama Katonda ye yakumpa, yakumpanga kirabo kyendi.
Baby, njagala buli lukya lube lunaku lupya.
Baby, njagala naffe tube lunaku mapya.
Omukwano gwaffe nga gwe mutufu.
Mutufu.
Ebirooto byaffe nga mu butufu.
Akusinga ani, ani. Akusinga ani, ani. Akusinga ani, ani. Gwakusinga ani, ani.
Baby.